zenhousenambia.com.
Danger on it.
Yeah.
I star Zambia.
Hey, Ghostbusters. Hey, Wonderland boy. Aba si chongedwe hi. Masotsan.
Iti tiko ni ndiye chalenga ni sinje. Niyame mwa. Iti tiko ni ndiye chalenga ni sinje. Niyame fwa kada so. I don't wanna fall in love again. Get you one shape for always. I don't wanna fall in love again. Tawa maninga leko zingo. Nawa niko zuna kuno. Cheating nation. Nawa niko zuna kuno. Cheating nation. Nawa niko zuna kuno. Cheating nation. Nawa niko zuna kuno.
Masotsan, chikondi these days, chinive so selu selu. Nankala papa kati ngaka ndamboka pamperu. Petana moko mwa usiku vyamba pamenu. Mwantola ngako mozi ya choke menu. Is it my 40 lions eneko nkala this? Ono nankapa zuwa stiu ni kumvwa muziza. Paniendeko hadi nankala badimu easy. Vachiko ndiko ndi unga zikowe kenzinza. No so in pain, monga mtima wa penso. Love ina nchinja izio na vala menso. Story easy wika kuliwe nenzo chiteko. Nileke nikolo love, is it my portion, hope manivela. Chikondi na lepela. Winanso akapwela ni kumuza tisela. Ninae sako kea bati vakanga. I swear I'm nice. So tienze pea bati apanienda pea.
Iti tiko nindi ya chalenga ni sinje. Niyame mwa. Iti tiko nindi ya chalenga ni sinje. Niyame fwa kata so. I don't wanna fall in love again. Get you one shape for always. I don't wanna fall in love again. Tawa maninga leko zingo. Nawa niko zuna kuno. Cheating nation. Nawa niko zuna kuno. Cheating nation. Nawa niko zuna kuno. Cheating nation. Nawa niko zuna kuno. Cheating nation.
DN phones kukapata. Foden ZM Abe Ozulu. Wanna tear MVs are sick. Uncle D, I see you. Don't talk. Wanna almost the fire motor. Hey, young Wonderland boy.
Crossword music entertainment forever.
It's DJ Danger on the mix.
Apatawa entertainment.
Download music at zenhousenambia.com.